amal dhaqankiyo dheh muuqiyo habla dheefto oo dheemanayo dhiga dumarka qolka dhehde dumarka qolka dhehde dhaafti dhaafti lalalalala amal dhaqankiyo dheh muuqiyo habla dheerto oo dheemanayo handiga dumarka qolka dheede dumarka qolka dheede dhaafti dhaafti lalalalala daldalal iyo quruxdal tiran ahaa aqlaq digan oo xisho dheer yahay daldalal iyo quruxdal tiran ahaa aqlaq digan oo xisho dheer yahay alla 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 dorsana alla 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 dalal sana alla dorsana alla dalal sana daban qurux sana daldalal sana awdamay sana daban qurux sana daldalal sana awdamay sana alla 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 dorsana alla 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 dalal sana alla dorsana alla dalal sana daban qurux sana daldalal sana awdamay sana daban qurux sana daldalal sana awdamay sana asr dalad iyo andif sumeeye dabal ugu biyo dol guweeye andeman dahab iyo dal guweeye dahab iyo dal guweeye andeman iyo dahab dal guweeye asr dalad iyo andif sumeeye dabal ugu biyo dol guweeye andeman dahab iyo dal guweeye dahab iyo dal guweeye dheeman iyo dahab dal guweeye mid la dheedo oo dhoorso weeye mid dhamayso oo dhiso weeye mid digeedaba aloo dhigayno oo dhammaanba adeebso weeye dhehdo oo dhoorso weeye mid dhamayso oo dhiso weeye mid digeedaba aloo dhigayno oo dhammaanba adeebso weeye alla 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 dorsana alla 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 dalal sana alla dorsana alla dalal sana daban qurux sana daldalal sana awdamay sana daban qurux sana daldalal sana awdamay sana alla 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 dorsana alla 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 dalal sana alla dorsana alla dalal sana daban qurux sana daldalal sana awdamay sana daban qurux sana daldalal sana awdamay sana.